msafi.com.
Marekani mwingi
Chege on the track.
Wananichukulia poa,
too much.
Zalau zimezidi,
too much.
Tantarila tantarila,
too much.
Ora ora ora,
too much.
Izo yeah. Wanatamani yata nipate kidogo, nikipata rosa wa uma. Na wasedia wananingonga kisogo, wanatamani niwe wa mtumwa. Ukiwa ona oya kama watu noma, bakika kumbona nisema noma. Rosa oya za kinyama noma. Binadamu wawa, binadamu wabaya, wanarombaya. Tenda wema kweli uwede zako malipo kwa Mola. Wananichukulia poa,
too much.
Zalau zimezidi,
too much.
Tantarila tantarila,
too much.
Ora ora ora,
too much.
Wananichukulia poa,
too much.
Zalau zimezidi,
too much.
Tantarila tantarila,
too much.
Ora ora ora,
too much.
Alo, tuliomba usafiri, Mungu akasikia hili. Akatupa gari, akatupa mpaka sheri. Akaona itoshi, akatupa mpaka meli. Akatupa na ndege, twende safari za mbali.
Mama we marafiki mastichi,
noma.
Wanapenda kunidisi,
noma.
Tauliza saki pipi, wanapenda kuona demu wako na kuchiti,
noma.
Binadamu wabaya, wanarombaya. Tenda wema kweli uwende zako malipo kwa Mola.
Sinywe maji,
too much.
Tantali tantalira,
too much.
You people talk too much.
Oh
lo 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 lo,
too much.
Sireta sinywe maji,
too much.
Tantali tantalira,
too much.
You people talk too much.
Kwa nipo kwa wangu,
noma yo.
We support nchindi, Umarekani mwingi.
You boss, my boy, Chege.